kubanti government ya unako regulo ya rangi ila kwe kudamu kwa bayizi kumitendera juna eje bia njigiriza banna bia njigiriza batege sizanti ya muendo kwa bayizi hukwa vudeo kujia okutandikilo esomero unako regulo wa magwe gwe yunga lidero kubele omotono chino machita dekumbira razade jibarimo etawomeza kodala na kabololo bula riensimbi kule viko yisibua abayizi nga bagenda kusomero checha vide kwa singa kubo obutemazo yoku unako riso kira dela okwetole gwanga Uganda awasasila sasoda kutala agambe ito ndo vitali vimo nadela wana mchibuga Kampala kakati no mkuru wa somero ya nachibuwa Blue Premier School wana mchibuga Kampala Agnes Kalalisa ategezeza nti abazadde banji bali meredua kufune viko yisibua ngakotadine school fees mubude okusobe sabana babo kuda kumasomero ya dengo lumula lubaderu wanfu na yabanji kubo bala ganti embele sinaba kubabirida nonji chokaga mantia waliwone yonkola enkade abazadde n'abayizi gye bakitambulira ku kumala kaseera abalowooza nti abayizi balina okuddayo oluvannyuma lwa sabbiiti nnamba ng'essomero limaze okuggulwawo agamba nti kati kino mbeera eno basuubira nti ejja kuba ekyukakyukamu ennaku gye zinaagenda zitambula ali ku Nakasero Primary School amyuka omukulu w'essomero Angela Kisoro annyonnyodde nti 5% ku bayizi abadde balina okuba nga badda ku ssomero bakomyewo bokka wabula agama nti omwendo guno basuubira nti kugenda kubaako enkyukakyuka ennaku gye zinaatambula ate omusasi wa Famala agenzeeko wali ku ssomero lya Ebenezer Primary School Kisugu wano mu Kampala nga nno ye omukulu w'essomero lino Amon Kansiime ategeeza nti omuwendo gw'abayizi gubadde mutono ddala naye ng'ate babadde tebakisuubira kubanga olusoma olusooka mu mwaka bulijjo abazadde bamanyi okugwettanira.